Ngenzi zoyiphila impila yakhe akekho ozonesa amafeeling zomunye. Sonke la ntabe nizoyiphilela isibusek, nawe yiphilela isibusek sakho lapho ekhoneni, nami zoyiphilela esami isibusek. Ongangifuna ngimfuni nami, asifunani.